degmada Bardaale ee gobolka Hiiraan ayaa dhowaan loo dhisay markii labaad golaha deegaanka ee degmadaasi, kaasi oo ka dhashay toboshooyin xagga kuraasta kadibna ay sababtay in xiisado dagaal ka dhashaan. Bulshada degmadaasi ayaa dareemay walwal iyadoo loo soo jeediyey baaqyo nabadeed. Haddaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan magaalada Qardhoa, ayaa ugu baaqay bulshada Bardaale iyo maamulka inay nabadda ka shaqeeyaan, wixii tabasho ahna wadahadal lagu wada dhammaysto. Laysuna Tanaasulo.
Kulan dadkan walaalo oo magaalada degmada Bardaale ka degaala mooy maamulkaas isku horjeeda lamada maamul may waaha iyo may indiraan baaq nabadeed oo ka saabsan geega waqtigaa ka larog waqtigii ilbaxnimadii iyo horumarkii waqtigii geega gura aragdi hukum laka raadiyo iyo intii geega dhiigan kursi laka raadiyo may baaq ulan indiraan may ta baaq nabadeed baaq walaalnimo baaq may waaha nabadgelinyada haddii nabadgelin lehna yaa nolol lehna marka may jiraan baaqaasi oo haddii una nabadoonadaas oo ka sugan gobolkaas qardhe qarkaar baaqaas aan jiraan dadkaas ehelada walaalada ah
guud ahaan qoon horta dadkaasa ka nool injaagaas Puntland gaar ahaan gobolka qarkaar degmadiisa qardho yaa ka sugugna nabadooni iyo ganacsati iyo odayaalana guud ahaan may haata waxaan baarsanaa oo weydne farmiilahaninberi ganacsatada iyo dadka dhallinyarada odayaalka guud ahaan Koonfur Galbeed ka jeedan gobolkan Kasumu farmiinti oo yawedna baaqaasana yawedna may dadkaasa jeediyaane ilaahay sanbarakaaya may leena waqti hata habadiidibi degaali waqti kuleela laka jara abaara laka jara degaalada habso kor ku furma laka jara dadka may jeediyaane oo hata wadugaas iskahaysadaan mayna ka codsadaanasi
may ba leeray horta war la heliyaaba tele la helaa horta dafood waan wada hadalna wala wada hadalay walka qasbiya laakiin soomaaliya dhaqanshe may amadii maanaha hal doorshe waayta wax muhiimaye waayta lanshee maanaha walgoradka ebaha markaas kadiba horta wada hadalaate waana laskaba boore inta saasanka dhiina lan loola dad anfaca lan dhimadii dad ma anfacaw dad ka nololiyo halka tahadiroy ini maanaa la wada hadal miis wada hadalka la niiska kooy dhoobo maanaa magaaladaas oo manaa dunyaabi laha ku kareersanyi oo habsi kor ku furan isingeenka dhexdiya dagaalkadii masiibadaasto maanaa lamadii qofasaasisi ka koobanaadaas managadaaso to deegaanka dhan saameeyaaso lan werba niibsi dabshiishida ulaadiis walan kartado waa ay doono nagadaas ee taas ku digtoonada leena doorkii oo ku qaadada koraan may buu aha ini nabad ka baaqan maanaa la shalsafana lamada qof oo meel siyaasada iska haysadaan lama dhaxalka doodii seendhalateen male rau deegaanka lehiin marshalle lan macnaha toorogacan ee banaanglaha futuuri makajara laakiin qofkii ilhaayoona la tigi ixtiraama.